Yeah. Curio One. Frontier. Tough on the boy.
Southern Warrior.
Crocodile. Malap nalile kaleka ndiaba ma disappointments ya mani konka atoze life yo kole wa daily atoze life ya mapati daily uyu mwana kazola biloni kondia nimuuza suza kwa nisaiwe hey. Nikafaula ama nipasa counseling sini siba kapena afuna tani nikamufunza ama ni ya kati
nakukonda ndeka baliba nandika kamiza nakusanka ndeka baliba nandika kamiza nisa kukonda
Labu sipwela pasi uva plata Ni madabwa beka ni uza pima ni tata Ni mbela manda kukonda again Ni opa kunita disappoint again Oro nakapisha pua kama pwela Oro nakasoka pua kama pwela Tikuruve kama funa sin maziba Kalishiba nine lofu wa shiwomba fye Kalishiba ndine tako Rwanda korwa fye Sometimes imaona kani setting ate
Nika kapunza kama ni ya katide
Nakukonda ndeka Baliba nandika kamiza Sankandeka, baliba nandika kamiza Nisa kukonda daily, daily Until forever Nisa kukonda daily, daily Until forever yeah.
Kapuna transporti ni yopa Ipipa malabu ni nabicho kamo Dapia inebani siyatepa miala Mutumba mwanga bama siyatape wala Kani uza kalimadi over me Kangata etape jai over me Kani uza kana nisanga tekeka Ndiaba kulipe tapiana kafosinga
Nika kafunza kama kweta poati
Nakukonda ndeka Baliba nandika kamiza Nakusanka ndeka Baliba nandika kamiza Nisa kukonda daily Daily Until forever Nisa kukonda daily Daily Until forever yeah. Nakukonda ndeka Baliba nandika kamiza
International Records,
International Records.
Zambian Malawi.
Zambian Malawi.
Frank T.
Frank T.
And Mekilio One.
Mekilio One.
Thanks for the whoop.
Thanks for the whoop.